apply mal, eh?
Ine ndikaona mwana wa school wa primary ndimaona kuti
palibe mwana amene ali benzero ali yese ndi wa nzero
ma president ndimaona ma MP ma minister ndimaona ali momwe muzoni momuno mombo
ukaona mwana ali ndi maloto ache
mwana akafike pena pali pose pa mefe yoti ngathe ganizira kuti kafike
ana a school a primary
Afikepo.
A Story Workshop akupatsirani programu yatsopano ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ.
Anawa ajekala rubatsiko. Mawa masanda ndi matulu. Chidanene betangumba sijidziwika. Njala chonde kiwa narikile
Ana sukulu ajeka tatu Sotola tola asale pele Sotola tola
Ndani panoma amene anajomba po kuschool chifukwa cha njala
Ine
Unajomba ku school chifukwa chani
Cha njala
Njala
Siva kunalibe
Pala
Kunalibe
Musa kunalibe
Iuna ziwa bwanji kuti kulibe
Ndino ona mjimpuli
Weza uta mulibe jiri josi
Indo
Si unafusa ina wake
Inafusa
Unafusa ndani
Yes, Nadi.
Yes, Nadi. Yes, Nadi. Yes,
Nadi. Yes, Nadi.
Oh, Zichi ndi mlongo? Okay. Ndi Yes, Nadi yali kuti? Yes, Nadi kuno. Okay, tiverane. Esnadi, ati iwende nzichi wake hoyo. Nde, ati sikuna kana kufusa hapo kuti auteni. Ndikudabwa kuti pakomba nusima sikuoneka ya. Ana kufusa hapo?
Ai, sana ndifusa.
Iwe, sana kufusa ne.
Ndinaona kuchimpuri. Kucheza rondiana ndithu aku primary makavaka. Ndi chinthu chosangalatsa kwambiri. Uyu ndi zichunga amene amacheza ndiana apakayali kuti kaya kumene amaona muje mfulimo kuti mulibe ufa
Muli banji nonse? Ine ndili bobo.
Yeah.
Ndiyetu mu program yeti ana kumango muchila zi kuti ankozi. Wankoti wapweka. Nde komabe choncho eti ndi anko ana inali wonse makamaka amenali ku primary. Ine ndi Jacqueline Zulu ana Zulu. Lelo tikufuna kudziwa kuti kodi afikepo ndi chani. Iyitu ndi program yoyamba tikuti. Ndiso napite patali. Ndipereke mwayi kwa anasukulu a primary amene mukudziwa kuti ine ndikhoza kupanga zimene akupanga Nazulu pa wairesipo. Kapena ngati inu ndikholo, ndipo muli ndi mwana kaya wamuna kaya wankazi koma ali ku primary. Ndipo akhoza kukwaniritsa kuwulutsa mawu pano pa wairesi. Titumizireni uthenga mwachangu. Mbuyo wamo ndinkakhala ndi Daniel Ntonga pano. Ndipo tuzinkakhala motere.
Ananutu, mu studio muno ndilinso ndi mwana nzanu.
Ine ndine Daniel. Anazanganoso maswera bwanji.
Ndikhulupira kuti aswera bwino Dani, iwo waswera bwanji.
Ndaswera bwino Nazulu.
Homwe ke kusukulu wapanga kale kodi Dani?
Sukulu tu paja tinatsekera.
Oye paja zakhala bwino ticheze mofatsa. Dani otakhala kuti uza zinthu zina zomwe amaona kusukulu kwawo.
Zoona Nazulu. Azanga ambili samakhala chiru mkasa chifukwa chiru amabwaya sanayi.
Eja wayambitsa nkhani yabwino Dani.
Ndepa ano Dani ndili nayeso mu studio muno. Komano, siye mwe ujadu, mwena ungo dzwira nkope. Mauwa sentilatu, dikirani mumuwe. Bo, Dani.
Ah, shabu.
Kole tupeze tupa na vota. Kunali kufusa manambala. Kole Dani ya sanapeze phone number. Kwa zayo mbila no mai yako. Alali na yotu, mtu ujeza na yeso pa WhatsApp. Ine, ah, mtu ujewa kule. Ndame, mwanga tu program, unalibe phone yotu, Dani.
Namba phone iliyo.
Iliyo eh? Yapo WhatsApp wose.
Yeah, hey.
Kumaika ma status mene maje. All right, Dani tichaza naye buno bwino kuti timfe kuti kodi pada kali pano. Akupanga chani?
Chabwino, zofunika kono.
Yeti?
Ndito.
Chabwino Dani tichaza kanthawi kena. Omvera nso mukhalepo mpo kuti timve kuti kodi pada kali pano. Dani akupanga zotani. Ndeti kuti ngati wanu mwana kaya ndi ntsikana kaya nyamata anga pange izi kulankhula pano pa wireless. Tiuzeni dzina lanu ngati kholo komanso komwe mukukhala. Komato akhale wa primary eti fundo dziwa ina mutho okokera kuti iyi kapita umene ku secondary school ndikomandika mwanabe iyi tufuna amene ali ku primary. Program yake ndi afikepo. Program number 1. Ankozi kumene.
Kaona mwana, alini maloto aje Mumutandize, musapasule konzani Tanzani mwana
Mwina, tita yamba ndengani mene kuyankula Jacqueline hapa Ngani ye ukuza nandi mwana mene angate kumabwena pano Ndi kumanza panga nao program Ngati muruzi wa program ya afikepo Kuma hali mwana, mwana wuku primary Sobano, ngati mkuziwa kuti inandirinae mwana Dirinae mwana Tumizani utenga SMS ku number la 0995 517 930. Tingo bwene zanswa mnepa 0995 517 930. Ndeshi mwende kufuna nchona uti Numutenga wano mwleme mwzina anu inyo ngati kolo Ine ndine wakuti bambo uje Uromai uje yeah. Mwana watu alindizaka mwakuti alikuskulu yakuti tikukhalira kudera lakuti ngati muli ku Blantyre mna ya Blantyre ngati kuli ku Mzuzu ku Ncheu ku Mulanje chimodzi modzi Karonga kuchula bwino mwino tidziwitseni namba imeneyi ilinso pa WhatsApp ya ndiye kuti palibe pothawira iya pa WhatsApp ilivonse tithandizeni chonde Tikufuna mwana ona kuti akabwera pano inuyo mudzimva kukoma mvera kuti koma mwana uyu mwana anayimpeza kuti hey, titumizira ndithu namba yathu libeneyo tsopano nkhani iri pano akula kuti tikunena kuti pano kuti afikepo program number 1 eh? Program yoyamba program zambira mwana tapangike pano wireless iyi ndi yoyamba tikufuna dziwe kuti afikepo ndi chani koma sinatere Kuti tifike pa afikepo mbuya mo mnali nchito ina imene Dani ankabwelera pano nkhani yake ya nzeru nkuja mwina tayambira kumene kuti kodi mbuya mo nkulu amene ankayang'anira nchito imene mwina wachiwiri kunduna makamaka kunthambi ya majedo yabwino awana masukulu mskulu ananena kuti chana kena kuti mveza afikepo tiyambe chonchi
Ine jina anga nine Maxwell Dzikanyanga kunduno za mapuziro department yoona za majedo yabwino imene ikukhudza tanthauzo la shini ucha majedo yabwino kandi tanzi labwino ndimagwira ntchito ngati project officer amene ndimaonaso zinthu zina zobwera mwadzidzidzi komaso kuona majedo yabwino ndi ukhondo masukulu amalai muno department imene inabwera munduno wathu za mapuziro Titaona madandaula amene amachitika masukulu ambiri amalai muno kuti ana ambiri samapezeka kupita ku sukulu kufufuza kumapeza kuti ana jaka yamba amasiya dandaula njala 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 ndi tidaona kuti choyenera kuti tikhazikitse department imene dziona za majedwe abwino ndi kufunika kwa kudya nthawi yoyenera ndipo tidaona kuti tikhazikitse department imene yashini imene tili ndi abwezi Monga JZ, panopa anachita subcontract, nape gopa, amene akupanga programu, imene panotukia mbira panoti zeru nkuja shini. Programu imene hii, ya tandiza pakali panopa, poti kwa ngukala ngati kuyeye serera, kuti anthu azita kulima oka, akupatidwa zipangizo za kumunda monga ngati fertilizer mbeu, kumaso, ndi zipangizo zina zori, iwo waonetse kuti chinthu icho ndi chawo. Ndiye chakachoyamba chapangika chata masukulu 40 ochokera maboma 23 achita bwino kwambiri
sitilola kumene ndipo palibe tanga lolis mesa kuti ana azipita kusukula asanaje ana nkalasi basi kumakhala kumasinza kumagona oh palibe anga lolis mesa olo kuti mai azidandaula kuti iyayi pakhomo pano ana anga sakukhonza bwinobwino kusukulu nkhani yake njala siafikepo siafikepo ya ndikudziwa kuti Stanley Mphaya mzanga amaikona pamene nyimbo imene skefa chimoto Stanley Mphaya wakonzekera pano ofuna kuti acheze ndi anthu awiri ofunikira kwambiri mstudio anthu amenewa atifotokozera nkhani ya nzeru nkudya kenako atiuzanso nkhani ya afikepo Stanley Mphaya koma nthawi eti nthawi chonde iya sindilola tu zinezi iyi ndi nthawi ya ana iyi ana school of primary
kuluyu ngwazi nkhani zachi kuchita kukhala ngati tifali atiti sachedwe pano ine ndikulandira ndi mayi wanga
zikoma kwambiri pondilandira
dzina lija
inetu dzina langa ndine naphiri wachitukuko
chabwino
koma mukafuna lapa nsonkho ndine Roda Zulu ndili kuno ku Story Workshop Educational Trust ndipo ndine mmodzi mwa amene nagwirapo nawo ntchito ya nkhani ya nzeru nkudya nali pomwepo
dzinalo atha kukhala pano naphiri ambiri koma naphiri ame tili naye pano
kwachitukuko
chabwino mayi wanga Nape 1 ndi zinthu ziti zimene zinali kuchitika mu Nape 1.
Mu Nape 1 timayangana zinthu zosiyana siyana. Timayangana kunena kuti kodi udindo odyetsa mwana wa sukulu ndi wandani. Ndipo yankho limabwera kuti no uli mmanja mwa makolo. Ndiye makolo analimbikitsidwa kuti alime minda okha. Minda ija isamali mpaka na akulole. Zakudya zija azizadyetsa ana sukulu. Ndiye komiti imene imatchudwa kuti no homegrown school meals committee. Mmene mutu mnala aja mother group, mnala school committee, achitukuko chapa school aja, onse amagwirira ntchito limodzi. Kupeza chakudya chotaka jetse mwana wawo ku school. Ndipo amaone sauti chakudya chija chikonzedwe mwa thanzi, chikonzedwe mosamali yabwino mwa ukhondo, zisakhale gwero lobwetsa chani, mateta pa school. Komanso amayanga nambali yonena kuti kodi zimbudzi zogwisa ntchito pa school. Zili bwanji. Kodi timadziwa kuti no pa zimbudzi zimene zili pa school pamene yaso pakhali kuyanganira nambala ya na school nangana school 500 chimbudzi chimodzi zili bwino pamenepo ngati ndeti mayangana so mbali ziti mbali zimenezo nanga ngwirizano pakati pa mabungo siyana siyana amene amagwira ntchito yotani yolimbikitsa thanzilana kodi mabungo amenewa ena amabweretsa mbeu ena amalima kumene ena malimbikitsa mapanga misonkhano yosiyana siyana kulondola kuti zinthu zikuyenda bwanji
omalankhatabe kukaula sisi ku zone uli pa
bula zone
bula zone kuli uli yasambiza
ya bula zone ya kandimoto makamaka nkhani ya chakudya iyi taona kuti zinthu zikuyenda bwino kwambiri makamaka in terms of enrollment drive ana mmene akubwirira ku sukulu fuka mbuyo omwe ana ankajomba kwambiri izizi takonzeka chifukwa makamaka ngati pano pakaula sisi mbuyo mutakhati kuchitapo story workshop tinali ndi radio listeners club ifeyo ndiye kuti tiyambira pamene tinasiyira paja kumangopita msogolomo
chabwino
ndithu ndithu
moti mamembala alipo ndithu
alipo
apanga zimene
moti akale aja tachita so include kuti experience yawo ija ayikemo mgulaso panoli ndithu
paja mbuyo mutine ndi Gladson Makolo
Gladson Makolo ndi Roda Zulu amene aja tudziwana kwambiri
moni moni kumeneko
mwapasire moni mukauze kuti kaula sisi ja kudikira afikeso kuno
chabwino ndithu iya itathokoza
ashintija
dzina lija
Mofat Chavula
Mofat Chavula
chintija pakaula sisi primary school
taonga
ndithu ndithu
zikomo kwambiri achavula chifukwa cha mona amene munatipatsa tikuti zikomo kwambiri tikufunirani zabwino zonse pitirizani ntchito yabwino ya shini zikomo kwambiri
aha omvera Nape 1 ndimene tathana nayo ija ndiye pano tikufuna timve tsopano za afikepo bale wanga
zikomo zikomo
ndithu ndi dzina lija
dzina ndikwanika kutchula paina akufanana fanana
utachulani
timve
nawo
ine langa dzina chifundo Zulu
ndi mayi acho kapano aja
nimaopa zimenezo
dzina ndi moto
sichoncho ndithu
zikomo kwambiri balanga afikepo wadza nthumba lotani afikepo
afikepo sindi osiyana kwambiri ya ndi nzeru nkudya Oho. Sa kusiana weni weni ya.
Kodi afike po ni nape tu. Is it?
Tiko za kutero. Kuti nape tu.
Okay.
Yeah. Kumbano tine kuti ngati panopa angwe gaba ngono. Kwisi ya nisa nchito zichi. Maji sanzo nita manager story workshop makapa nga zambidi. Mayoka.
Okay.
Mino kazi sama guru aja.
Yes.
Kwa ngani ya muna ma school gardens. Kwa panopa nchito cha ayipanya panya.
Oho.
Yeah. Ndipo panopa padi ma guru foro. Mabunge foro ndita meni wa. Kularu wana, hakupanga zona zo pika pika hizi.
Okay.
Kuliso Vethunga Hive, kabina utu WHH. Amene wa akuyanga na kwa mbi nkani zama kitchen.
Ngemari Vethunga.
Ehe, zo manga manga hizi. Ehe. Nde kuliso ena slow food movement. Awanchito yao, ndiyo yanga na nkani zama gardens.
Okay.
Ehe, tikati slow food, mungu wa slow food. Kulina mati fast food. Zo kuja zongo, tuwa mati angu jangu, zongo pika da mosta karabu ino hizi.
Kuma hindi slow food.
Hindi slow food. Zo pika da mada ungo slow food ino. Zikara za tanzi nito. Amene wapanga zidi? Zimenisi. Nde kuli fast order workshop.
Yes.
Jito yato yama utenga.
Oho.
Yeah.
Ndiyo mugulisa nchido mkujia ziti pofuna kwa hali. Kufalisa matenga meneo.
Nkana kisi ya patali.
Ichabwe.
Sewe.
Oho.
Drama inini. Imedu banga ifi.
Yes.
Yeah. Ninjila imozi. Imedu kusa nchido kutifalisa matenga. Maka maka mkuminiti.
Okay.
Fati wanga na kwambi ana school. Kumasa zikunzisi. Kumasa ndi ena onsa. Amena utandiza kupereka jitandizo. Kwa anaja pa school vaja.
Okay. Ndiyo mati masewero. Masewero madrama.
Yes, maseraji tuko kondi tu.
Oh,
eh, yeah.
TFD.
TFD, kwa jisongo.
Tono, maprogramu ngati awa, tu upanga apa awa?
Amene wawa kupanga kwa mbita geti, andu ena. Kumaso ana school wache kuliso maguru au mvera wireless. Azikara nditu muna kandi mkalasi, kandi yes. Paspantengo, ndugu mvera mautenga aje. Wapanga maplani yao. Kutikodi mida mvera mautenga damene wa. Tinga pangebo jani, feba school kwa chupana. Hudi muna umoe watu, ukawa wapita basogoro.
Chabwili.
Nditu.
Ine mbuyanga ni kutoko sendu kwa basi. Tukufunle ni sabu na zonsi pavene kukwilika nchito ya afikepo. Inuso simu ngulomo ya lori mufikepo kwa minamu na
nangona ujeba nsingu
chambu ititamangepo hapa mkulu ujanga vure zina lija
chifundo zo
itakuya mikani
siku mkwambe
Nene betang kumba siji ziwika Njala jone kiwa narigiri
Ama sukulu ajeka tatu Sotola tola asale pele Sotola tola kino sima kwa nilisa Jirimeka sita sita magulu sikisi
Ndi chikubila kuti maskulu atu onse 150 Pajatu project mene ya afikepo komanso nchito zosiana siana za shini zimene zuchitika project mene zikuchitikira maskulu 150 kumulanje 20 nkota kota 20 Kasungu 20 Mzimba North komanso Mzimba South kumene 20 Ngarabe 20 Karonga Chitipa 20 ya Mulibwanji maskulu wa afikepo. Tukutote, palomba ndiye, mwakala pee! Kuunguza, unguza. Kodi afikepo uyu. Tukubwela kumweko. Tukubwela kumweko. Machine teacher. Konzekane ditu. Ndikupate nimoni nose machine teacher. Muliko bwaji. Kubansu makomiti members osiana siana mene muli mugulu la antu 25. Amene mukuvera program pakali pano. Ya, tetowoza ndithu kuti zateka kuti program yathu yoyamba tamvera limodzi pa. Zikuchitika tu. Next week mzakhale sobompo. Koma pano ndikufuna kuti tingodziwitsana. Tatipatseni chithunzi thunzi. Mene mwamvera lero, inu mwamva kuti afikepo cholinga chake ndi chani. Nchito ya afikepo, project ya afikepo cholinga chake ndi chani. Tidziwitsene. Tikufuna kuti tikambirane ito pano. Inuyo machine teacher komanso club yanu yonse. Achea. Hey. Tayanka niko tatumisa niko ka SMS. Ngati muli pa WhatsApp tumisa niko nsoka WhatsApp pamenepo. Tidziwitsene.
Tumizani utenga SMS ku number la 0995 517 930. Tingo bwene zanswa mbenepa 0995 517-930. Mau amene tikunena pano kuti afikepo mwana afikepo inu mukuona kuti mwana afikepo afike pati
ine mkumba kwanga zina loti mwana afikepo ndikona ngati afikepo pamaphunziro
afikepo pamaphunziro
inde
inu Afike po pati?
Mwana afike po, apunzire endo, niposo ambe chito kuta azizimile pa yeka. Tuti wafike po.
Tono, asa nafike po, akuchoka pati. Pamene pali yendi pati. Kuta afike po, pamene po po, tukufuna timuchose pati.
Timuchose? Kuchoke la pa moyo wake ugani za zina di zina, kuti atenge moyo wa skuru, kuti afike po. Pa moyo walero mene ziko lero likuendera.
Tielekeze kumbali ya majedwe waiti. Timpange so mwana uja kuta akale so mwana wa Tanzibe. Kutindi mapuziraja. Zizie ndela limozi kuta akale mwana wa Tanzibe so malayo munu.
Achoke pati.
Achoke pa mpame na kuona.
Achoke pa mpame.
Ya kuti azimile pa kakari uwa pila kubino. Malayo wazika. Oyenira. Pina palipose. Akama enda izi wati wafika podi.
Tachitani mangu mangu ndetu tuone. Eno, skulu yanu, mkoso kapu mwina antutu, akuliko suru antutu 25. Komano ngati munga shite majawi nkutumize kwa antutu 10. Tikunena atupano kuti muafikepo, tili ndi ma textbooks. Makope awa na skulu, takonze gani, tika hatu yamba kumuaza zimene. Kumansu ma t-shirt, ungo la afikepo. Ndiye. Tayanka dashida ni machawi nditu sabana la mawa school imene tatumize ma messages ochuka kwambiri school imene yoyo teachers anayo live pano ika school yoyo yamba ujeza nayo live mprogram ya afikepo sabana la mawa ndi dashida ni machawi nditu tuiteni kutikodi inuyo mwanfa kuti afikepo cholinga chake ndi jani tuiteni zimene yasa
Adi, sao sao arigo, upaka ngati, mirate uloa.
Demo studio muno tine ndi Daniel, kupanga program ya nzero nkuja. Nthawi imeneyo, mwina kunathandiza munjira ina iliyonse pa moyo wako.
Okay, zinathandiza kwambiri, because, you know, zima ungezera confidence ya kwete. Umakani confidence, ukamaya nkula ndi anthu yanjani.
Anthu kumakuza iya Dani takumvera pa wire sio upena kuzimvera iwe mamva bwanji.
Ah ni mamva bwino wambi.
Ehe.
Sho kuti ndi ndo sangala se. Mwai ngadomeno sana amendoso.
Eh
ndi I felt honored ni kauri ni ndu maziva pa radio yanchanga bena anthu ina kandoza kuti unayi pa radio mamva bwino wambi.
Ndi pano iwe kupanga chana.
School bus. Whenever I don't really have much things to do because school tikatara school ndi mwati ona titakareta kare ni town mu yanchanga.
School pano uli form chan.
Form 4.
Form 4.
Mhm.
Eli mecha ndikale.
Ndikale kwambi.
Pakana form 4.
Form 4.
Ah no wonder basi. Mwakula. Okay. Ndi mwina limango funa kuti anthu amene tingatana amene ali ku primary amene akumvira pano amene akufuna kuti atenge mwai okhala Dani wapanopa of course dzina lawo likhala lineti komano kukhala mmalo mwako ngati mulutsi wa program ya afikepo mwino ngauze zotani
ngati Dani
mulutsi
mulusi osama kandi stress yanchani pa ize khala balo maulusa bwinobwino yeah zambiri of course ngolo mu studio azikupangani komano iwe pa munthu wakungo khala palo kapanga zoti ufuna onese anthu kuti yanchani ndaya sizikendela just be you
aye ndo khulupira kuti akumva amene akufuna kuti azakhale Dani wa mwafikepo kaya azakhale na Zulu azizapanga program azipanga nawo program imene komano otherwise Dani ndakuthokoza ifo yanthawi
yake azombi
umani bigger school
yeah
Kuchokera tu program ya tsopano ya fike po imena kuikonza nda story workshop ku Blanta ndithandizo landala mlochokera ku European Union kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany komanso tuzosezi kuti zizitheka zikudzera mu ntchito ya nthambi ya ukhondo komanso madyedwe abwino awana yotchedwa school health and nutrition mwachidule shini nkhani za ukhondo Nde makolo ngati mukudziwa kuti mwana wanu akhozo kwaniritsa kukhala mulutsi pano ndi ine nazulu komanso Uncle Z. Chitani mashavi podidziwitsa potumiza dzina lanu komanso komwe mumakhala. Komanso ndi makono ano WhatsApp ikutheka. Koma ine nditsanzike pano ndabwera lijankale. Ndi koma ndikusirani mmanja mwa Uncle Z kuti amalizitse zose. Uncle Z kumeneko.
Nkhani ye ukhuzana ndi mwana amene angathe kumabwera pano ndikumadza panga nawo program ngati mulutsi wa program ya afikepo mwana wa ku primary tumizani utenga SMS ku nambala 0995 517 930 tingo bwerezanso pamenepa 0995 517 930. Ndine si chunga mprogramuno anangondichira kuti Uncle Z mtokoza akasidere pabakira kubaso anazulu ya Jacqueline Zulu ndakuthokozani kwambiri Stanley Empire tikuthokozani kucheza ndi thumene kuti Roda Zulu komaso chifundo tikuthokozani kwambiri fanchiro imene yashika kumeneko program ya afike pamena kuikonsenta story workshop kublanta tenzandalama chikira ku European Union kudzera ku GIZ chikira kuno Nkata Bay kunyanja kumene tabanizira kolero kumene ndi ndi dawu jinjerengo komanso Charles Waya mbuyanga ya tikhatulo yake ndayambira kumulanje lero pandu nkape sabana mawa you never know tikhatiri kuti takonzekani kumasukulu kwanu takonzekani koma yankholi chakutumiza eti ya tieni tialole ana school of primary afikepo
asane pere sotola tola ibizi mawaniriza tili mega sita sita makulu sikisi